Neon.
Yo track me a Leo.
Irori yongezwe, 240 expressway. Chaman so siskinko juu ya kinjoti na kwete. Nepa stress ya jiji nenda tigoni na brethren. Mwimu change of scenery ndo mikosi zitemwe. Rap ni shaka hola pasta makenzi nzagi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi. Nani ya nitambu idate na mkese ni mrazi. Let them sleep wanalalia, macho zina pazia. Still na kusanya dividends kama usalia. Mwere alini cross ndo patiwe genitalia. Na still nkaipa ndi yanka ispin na nkei mwagia. Content nataka taftini kwa you as truly. Mimi mtaini bully attention nataka scoopy. Niko fully nani ya system siwa fungi. Kunilisi mimi tungi bada system. Kwa kipopi nkona mission. I'm guessing ni mrazi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi.
Mapenzi kwa kazi.
I'm guessing ni mrazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi. Hazardous. Hazardous. Hazardous.
Mademo kujua wini kama pizza za Tuesday. Ineza chukua time kabla fala gutuke. Atuezi kwa the same kama flavor ya toothpaste. Mrazi alishandwa leo, bwana Yesu atukuzwe. Isi video game, but I'm an evil resident. Cover face, Aussie man, mini nani wezi tell. Vuka na mali na evidence, Big Baba Black Eminem. Katambe wesema, went upa mkono karote next. Lyrically wezi zoza in my presence. Utona giza utasita sita kabla 7. Natoka dago but I'm rapping 111. Takupea siri, mechi fiti utakanjeve. Nasikia we ukiss ass, osha mdomo mister. Na unapenda chit chat, kwanza ukipa distance. Nge usuwa kitomo na umeshinda kwangu Easter. Iza bana kimewaka na ujafika.
Cheki, akine robis kuna mchezo. Na mangi wa bibi urudishi umfunge leso. Body count ya wiki na kalaini ya super metro. Alinitia matiti ni kamshunda kuja kesho. Na kuja kesho. I'm kissing ni mrazi. Tolia bizu slete mapenzi kwa kazi.
Mapenzi kwa kazi.
I'm guessing ni mrazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi.
Hazardous. Hazardous. Hazardous.
Try kukujamba ya kijana ni hazardous.
Hazardous. Hazardous. Hazardous.
Try kukujamba ya kijana ni hazardous.
Lyrical war machine, D and I, Babylon tribe, pretty eye, but me they are still dead.